Ebu, Makoto, Makoto.
Mayatawa Shadira Kurovia, or in a couple of Wa Sagra, that
we found. Kurovia, a Yaman expensive town. In the Natata Uanzei, our young UPC, in Kaleva UPC, in Pisakawe, in Kasharamukujer and Amsevino, out of old Gambaho, of which is Kuatera. Kuzakzam Chaka, Okwachungura, and Wagamba, and Yavin Vashasha. Tukachenda hapo. Kukatwa itilidara tulakore mkutura rije tuombe chihanga msinje kwa mteka msinje kwa mazima msinje kutara mburi yaria msinje kwa kuingana omechoke mrajiro msinje kwa kuingana mburi ingani hati kwa kuhuze maa